Mwachuwendo chechimo Dr. Kafero James omusawo mukugu mukujjanjaba ekirwadde kya kokolo okuva mu Cancer Institute asaiba na Uganda okujjumbira omwoleso gwa CBS Pewosa okugenda okuyindira mu lubiri lwa Baffemengo bafuna okuwabulwa okukeberwa n'okujjanjabibwa ku mu ngeri y'enjawulo eri obulwadde buno obwa kokolo mu lusisira lw'ebyobulamu olugenda okutegekebwa mu mwoleso guno. Omwoleso guno gwa kutandika ng'ennaku z'omwezi mukaaga okutuusa ng'ennaku z'omwezi kkumi na nnya omwezi ogujja wali mu lubiri lwa Bene e Mengo.
Usomese mubuuze ebibuuzo byonna ebikwata ku bulwadde bwa kansa kubanga ffe bwe tubeeramu then tumale tubakebere. Okukebera gunakebera kookolo w'ebbeere. Buli mukyala kookolo w'omumwa gwa nnabaana yasinga mu ggwanga limu. Oli musajja ali eyo olina emyaka 8 waggulu tujja kukebera akatungulu k'abasajja kibayita prostate. Ne kansa omanyi na yenna tubaawo ba consultants ffe okwetegereza kyekyo kyali kituleese. Tukwalagana ne radio CBS etuuka buli wantu tusobola okukebera abantu abo abanajja ku mwoleso.